na ukifuatilia au machief hao watu wa county hao ndio wameusia watu mashamba. Sasa hii wakati wanasema tulikuja tukachenga pira Irani, tunashangaa watu wa serikali ndio wanapomwa na sisi tumenunua kwa serikali, si ndio walikuwa natuusia hii mashamba yote hapa.
Nimeanika pale nje tunalala kwa baridi, serikali atusaidie jamani, tutapeleka watoto wapi? Mimi mama ya watoto saba niko na wao hapa, nyumba ndio hiyo, miti iko hichi, tutaenda wapi? Atusaidie.
We are so much sad, and especially when we remember that the president, the occupant president, actually used to demonstrate by saying that he'll be protecting the low class people from Port Hazara.
Karibu kwenye makala ya janga la mafuriko. Ruben, mimi ni Yasin Ali. Hali ya huzuni, vilio na hata hamaki vimeshuhudiwa katika makazi ya Mukuru kwa Ruben kufuatia ubomozi unaoendelea katika makazi hayo. Haya yanajiri kufuatia amri ya Rais William Ruto juma lililopita, akiwataka wanaoishi karibu na kingo za mito kuondoka mara moja. Hii ni katika jitihada za kuepusha madhara endapo mito itavunja kingo zake na kusababisha mafuriko. Kwa mujibu wa rais, ubomozi huo unafanyika kwa wakaazi ndani ya mita 30 kutoka mto Madhare, Ngong na Nairobi inayopita Mukuru kwa Ruben.
This time round, the government has ordered all those people who have constructed houses, businesses, or those who are farming in the riparian corridors to vacate that corridor. And if they don't, we will remove them by force.
Uhamisho wa kulazimishwa nchini Kenya kimsingi umelenga watu waliotengwa ambao wameishi kwa miaka mingi bila kupata umiliki salama wa ardhi na makazi na bila huduma za kutosha kama vile maji safi, usafi wa mazingira, huduma za afya au elimu. Mukuru kwa Ruben ni mojawapo ya vitongoji duni vya Mukuru vilivyo karibu na eneo la viwanda la jiji la Nairobi. Maelfu ya familia kutoka mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Ruben jijini Nairobi wamekosa makao kwa kufurushwa kwa nguvu na kubomolewa kwa maeneo walioita nyumbani kwa miaka na mikaka, wasijue pa kuanzia wala wa kumlilia. Nimepata fursa ya kutangamana na baadhi ya walioathirika, mwanzo nikitaka kujua iwapo walipewa ilani ya kuwataka wahame na walikuwa na haya ya kusema.
A president, a holy president, who claims to be representing the people of this republic, cannot purport to give us 48 hours without even considering how we have invested in this area. If you look around, you can see a lot of demolition. These people did not refuse to vacate from this place, but they were given limited times.
We got 48 hours. Ni kitu kama tulipewa siku mbili, hata si siku mbili. Ilikuja tu kesho wakaanza kupomoa. Hiyo mwenye anasema tulipewa street tangu 2017 hiyo anatangaza. Hii kitu tumeambiwa tu only 48 hours. Notice ilipewa, lakini ilipewa muda kidogo sana ambapo mtu hawezi kujipanga.
Lakini ile akatupia hata kama ni wiki moja.
Licha ya majukumu ya serikali ya mkataba wa haki za binadamu yanayohusiana na makazi na kufukuzwa, serikali haijatoa fidia au eneo mbadala la makazi mapya kwa wakazi wa Ruben. Hisia za wakazi hao wakiachwa bila matumaini yanadhihirika baada ya kutangamana nao, na hii hapa kauli yao.
He did not provide alternative settlement as the law requires. Chapter 4 of our constitution is very clear that if a Kenyan dies because of shelter, we are supposed to accuse the government. If a Kenyan dies because of anger, we are supposed to prosecute the government. If a Kenyan dies because of famine, we are supposed to prosecute the government.
Serikali atusaidie jamani. Tutapeleka watoto wapi? Mimi mama ya watoto saba niko na wao hapa, nyumba ndio hiyo, miti iko hichi. Tutaenda wapi? Atusaidie. Hata kama ni pali tu kwa nyumba karumu moja nijifinye na watoto. Kushinda kikaa baridi ninyeshewe jamani. Hata karumu kamoja tu anisaidie. Mimi ni mgonjwa, siwezi fanya kazi. Niko na watoto saba. Nataka ning'ang'ane na maisha wakwe na wasome. Nitafanya haje?
wangekuja tukae, watueleze kuna mahali mpadala tumetengeneza, mnaenda kukaa, mtoke hapa, tutuende mahali kwingine. Sasa umepomolea, uliona jana mtoto alikufa hapa. Tractor, CSU, ndiye driver, anaendesha na mtoto ako ndani ya nyumba, mtoto anakufa. Alafu mnasema nini, serikali inatuambia nini?
Aidha, hisia kinzani imeibuka baina ya wakaaji kutokana na swala la serikali kuwapa ilani na hata iwapo serikali ilipaswa kutoa amri ya ubomozi huo.
I think this is being insensitive. Those ones who sat to plan all this demolition, to plan all this so-called the direct from the president, actually they did not consider the people on the ground.
By the way, serikali imefanya msuri. Juu watu mimi na maiti mngesukua huko, watu wengi sana wangekufa.
Ndio kwa hii imechenga ndio karibu na mto ni kweli. Ukiangalia akiwa sana maisha mahali imetufikisha ikafanya tukachenga namna hii na si kitu imekuja saa hii. Hii kitu si imechengwa saa hii, ni kitu imechengwa miaka mingi sana serikali ikiwa hapa. Na ukifuatilia hao machifu hao watu wa kaunti hao ndio wameusia watu mashamba hapa. Saa hii wakati wanasema tulikuja tukachenga bila ilani, tunashangaa watu wa serikali ndio wanapomwa na sisi tumenunua kwa serikali, si ndio walikuwa wanatuusia hii mashamba yote hapa.
Kwa upande mwingine pia watetezi wa haki za binadamu wakiongozwa na tume ya haki za kibinadamu ya Kenya wameikosoa serikali kuhusu hatua yake ya kubomoa nyumba katika maeneo ya pembezoni wakati wa mafuriko. Mashirika ya haki za binadamu ikiwemo Mukuru Community Justice Center pia yamedai haya yamefanyika kabla ya muda wa mwisho wa serikali kukamilika na bila taarifa ya kutosha au mashauriano sahihi.
So what happened after 48 hours notice is that actually they began even the evictions without even the time, the 48 hours elapsing. And you can imagine your family living in Mukuru, then you are given an ultimatum of 48 hours to vacate, maybe to move to another place. Then the government has not given you an alternative place and it's raining, it has flooded, you don't have resources or maybe money just to go and pay somewhere where you can get maybe refuge at that time. So the bulldozers came and they started demolishing houses in Mukuru along the riparian land without even the government taking precautions and also issuing like even a notice. For example, if the president just speak to the day and say that, or maybe Kindiki says that we're giving you 48 hours to vacate. In Mukuru, most of our households don't have electricity. So people also access to information. People don't have access to that information that we have been given notice.
Wakazi wa eneo hilo aidha wanaelewa hitaji la maendeleo, lakini wanatetea uwajibikaji kutoka kwa viongozi wao ili kuhakikisha kuwa hakuna kufukuzwa kunatokea bila kutoa suluhu mbadala kwa walioathiriwa. Wameshuhudia kufurushwa kwa lazima katika siku za nyuma na wanataka kukomesha tabia hii. Kukosekana kwa suluhu endelevu na kuungwa mkono na viongozi wao kumezua hali ya kuchanganyikiwa na kukosa msaada miongoni mwa wakazi, huku ikiwaacha na maswali wakazi hao. Je, ni wapi wataelekea kujikinga mvua na ni nani watalilia? Mimi ni Yasin Ali.